Oh yeah. His skin say legendary.
Yeah.
I'm Shoza. I'm Hillstar.
Indwaningcan.
Oh yeah.
I'm Leon Scar. On my heart, ibonga unozala. Wangcina sengcane. Manje senimdala. On my heart, ibonga unozala. Wangcina sengcane. Manje senimdala. How everything I do for my family. Denze kwandungeni. My future's coming up.
On my heart, ibonga unozala. Wangcina sengcane, manje senimdala. On my heart, ibonga unozala. Wangcina sengcane, manje senimdala. How everything I do for my family. Nenze kwandungeni.
Ndibonga mama, ndibonga utata wam, ngokundikhulisa ndiseyindwane ncane. Manje ekhaya sendilithemba. Dala bendibuza ukuba ndifunani, kanti ndisithi mna ndifuna imali. Nanami imali ayikho ekhaya, kunzima phandle kwakho nozala. Manje ndabona selimdala, ikusasa lam ngonalo lakhanye. Soloko ndikala ngendlala nozala. Ngamanye amazwi ndiyakubulela mama, ngaphandle kwakho aninando. Ngaphandle kwakho aninando. Ndiyakubonga mama, ndandisiba ndivuka nawe. Manje sendidlala ixesha lam lokuphanda. Manje sendidlala ixesha lam lokuphanda.
Mama ndiyabonga ngondiyenzela yonke into. Mama ngiyabonga ngondiyenzela yonke into. Mama ngiyabonga ngondiyenzela yonke into. Mama ngiyabonga ngondiyenzela yonke into.